Te inoi mahurutanga, the Serenity Prayer in Te Reo Māori. E te atua, tukua mai ki au, te mahurutanga ki te whakai, ki ngā mea e kore nei e taia e au te whakarere kē. Te kaha ki te whakarere kē I ngā mea ka taia e au. Me te mātauranga e mōhio ai au, he aha, te aha.